Crocs. My baby, come down, baby. My baby, come down, baby. When the cute pie, when the sweet pie, my heart, when it's shika, girls are we fine. When you see time, you're my cute pie. Baby, don't go. Everything I will do for you, everything I will do for you. No saco choco choco. I miss you when the cutie pie, when the sweet daddy, my baby. Please don't go. Nitakupa pendo wangu wote. Nitakupa penzi langu lote. Usiogope. Usikatae. Nitakupa penzi langu lote. Nitakupa penzi wangu wote. Usiogope. Usikatae. Sema chochote nitafanya. Ukiondoka nitakonda. Utanitesa ukienda. Mwezio bado nakupenda. Nakupenda. Ah, wepeke ndo my cute pie. Wepeke ndo my sweet pie. Kama wewe, kama wewe hakuna. Naniweza zikata. Najidai nkiwa nawe. Nafurahi, najidai. Everything I will do for you, everything I will do for you. No saco choco choco. I miss you when the cutie pie, when the sweet party. My baby, please don't go. Nitakupa pendo wangu wote. Nitakupa penzi langu lote. Usiogope. Usikatae. Nitakupa penzi langu lote. Nitakupa pendo wangu wote. Usiogope. Usikatae.
Palette Sound.